msafi.com.
DJ Madobe.
Kuketc. Uyo.
Happy birthday boy, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata bwana mwingine. Happy birthday to you, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata bwana mwingine. Mwacheni arewe, apunguze mawazo. Hata ntoka mwenyewe, kasema hajachoka bado. Mwacheni arewe, apunguze hizo stress. Hata ntoka mwenyewe, na kisela showcase. Juma lokore, kakuposti umeachika. Maisha alafu, kamtabi na jike shupa. Yule demu sio mchoyo, wanamwita mama huruma. Juma lokore, kakuposti umeachika. Maisha alafu kamtagi na jike shupa. Na yule demu sio mchoyo wanamwita mama huruma. Tena sasa sitaka solo shoga yake misibuza. Yule demu sio mchoyo wanamwita mama huruma weo. Tena sasa sitaka solo shoga yake misibuza.
Happy birthday boy, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata bwana mwingine. Happy birthday to you, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata bwana mwingine.
So kisa kyo kigali wale una wafimbia. Na wewe kwa ni nani mimi nitakwaribia. Nikicheza peke yangu inakuhusu nini? Nikilewa kivyangu inakukela wapi? Nikiondoka mwenyewe inakuma nini? Usiseme mpango mzima mfukoni hauna hela.
Achimsafi.com.
Juma lokore kakuposti umeachika. Maisha alafu kamtagi na jike shupa. Na yule demu sio mchoyo wanamwita mama huruma. Tena sasa sitaka solo shoga yake misibusa. Uyo.
Uyo. Aya sasa. Nini tena?
Wefanya kama umesusa ukinipa, unanichora. Na nyama sambusa ukinipa, minakulaga. Fanya umesusa ukinipa, unanichora. Na nyama sambusa ukinipa, minakulaga. Haya waonyeshe, alichokupa mama msambwanda waribe. Kwa chini ukinama ukinuka waonyeshe. Alichokupa mama mshangazi waribe. Kwa chini ukinama ukinuka. Anikiwe mwemu soundi. Nakubali sana producer X. We producer Madobe. We blaza Medi. Anisemi blaza Mausta Jabi. We blaza Beka. Anisemi blaza Lula Mpemba. We blaza Grandi Master. Na ukuruma maru memnyama mkari msito vina. Akuke 7. Asema.
That's him Safika Sambaza.